sawirki tobnaad. Naagta la araw, Esta, oo ahayd naag Yuhuud ah, yaa way dhashay gabar Israa'iil ah. Waalishayna way dhimadeen mar hore. Naagtaasna abtigeed way la araay Langwiin yaa ahaay. Lanka wiinayna way ku noolahay waddanka reer Bani Israa'iil. Mana gali jirne, laakiin daraadiyay way ka tagi waddanka Beershiya la araw. Boqorkii Beershiya nin aad Angwiin yaa ahaay, aad yaana loonka absa jiri. Madii lag absadi yaa bogoradii hanaagti, wayna go'aanki deerti ini Langweero naagta aad in gurux badan bogortooyadan la sheeno. Madii bogortooyada la sheeno yaa naagtii Esther aheed walaalin ogolaadi inay iid bogorad ahaato lanka Yuhuuda.